Kami Jepuk Toto kita Wakungong katoka day break Nyaje nyaje Nimo kakilaka Kila mchongo minadaka Iwe kago minimo Iwa kababu nimo Ilo siseme kusinyozi Baka vipere minanyoa Nyaje nyaje MBY Toto kita Full time niko na wana Sijani mchichi utazise minamaliza kwa Nyembe mapanga au majembe Minatia maji kusuza suza wewe Walofulia, wamechelewa Unajisifu kwa mwati ya kati kudume tunakuza buwa How come or lie, don't go miss for gold Ata kama toto dog, flame shobo Simo kifir, niliko labo Apo just hip hop
Flying kama underground Na world wise kama Luther King Na flow smooth X kama Malcolm X Need the path X A real thug from your neighborhood You see I read the glyph From the childhood I look fine kama the head on my shoulder No Yes in Tanzania began Kujo kimye panga vina hisa fina Okoa vina EOPM ita Kesho bara Hakuna drive Nefes to fest Singo yungi unge rakombia Tasimuria punch to punch Pateli mfele song ka if Selma dili ni pops From the beat to love My voice tangible Nasambaza line time Kwenye low mpaka dam Wana nita mwana kwa dam Bastardi time Murize pump Mr. Dance of hip hop Only pop
Jimba 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 Jimba, my name no. Jimba, 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 my name no. Jimba, 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 my name no. Jimba, 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 my name no. I want my dirty bitcha, wamezirishe line, wana miss day, kampana machizi wangu, MBY. Ghana, dede kuchakalika Mamana na nuse misingu Alam, PT wana tuenda kita Na, AKA 47 Uku J-Po Nasaka chochote, ili nipate Usu mchongo usurize na pambana kivyo vyote Bro Pops, alishatia ujinga Alinambia nisogope Slayman akakazia Akanambia ni kaze ni nipate Muziki ni hip-hop Hip hop ni mimi I do hip hop baka bongo anatamani Pero kwa sana awa mabongo flavor downi Utofauti upo Mina saka dough Wawa nasaka my little mother